Rica.
¡Uy, serio!
Si es que a una semana ni
okay.
Come again, come again.
Oh, la fiquiria es a buñingui.
Come again, come again.
Mama, how na jambo, please.
Sorry.
Si na ona, leave your beans.
Sorry.
I'm all about my beans.
Sorry.
Si taki story, si taki story.
Enzi za nyayo tumila dayo. Hata police hawezi touch me ha. Only God can judge me. Maisha simple, tuna traffic panda nduthi. Nili wache jealous ina chuki. Sishiki simu na watenga kalu kaku. Juna taka dona udaku. Bonge la catalog, showstopper. Na napiganga show pro. Sisi wote sina smalumbano mimi sina. Bonge la jina limejengwa na vina. Unaulizia, miss sina.
Sina,
sina, sina, sina.
Nisha chenja tuhuri. Ukini pima chuki gej ni sufuri. Upimbi sina chekila sipendi ujehuri.
Bad